변만한 곳 Sugusinde ubu sugubunde Nibona sengathi usuthule Kodwa ngiyakhumbula izwi lakho Elithi awusoze wangishiya Ngakho ngimi lapha ngikhuleka ngilinde wena
Baba wami
Noma izivungu
zivunguza Noma izinyembezi zesa Ngizobambelela kuwe
Ngoba wena uyathembeka
Ngipha amandla
Yeah. kuwe baba Hoba wenu yaphila futhi uyaphendula